SMG.
Ooh, yeah, yeah, yeah. Nataka wakunipenda, sitaki wakunitenda.
When I think of you, my mind goes straight to the moon.
Hata nikipata pesa, I will never change now.
When I think of you, my mind goes straight to the moon. Yeah.
Okumanya pagala baby nalaruka. Olinganga dagala nkubo bufanani. Can you rewind it, bring it back it up to me? Yeah. Habuli kumata ngera musite. Mukwano tajiri kwenye nsonga ya mane. Dagala kawainyo kanwere kuboto. Taira mukwano tetulida mugeto. Nikukolerera toliva kumulemba. Kasente ndika nonya angari kama yembe. Zekola wako wafuna ni mukozi. Hate weka nonya baby ndi mufunyi. Chochoto na chotaka.
Sawa baby.
Sijali kula vyangu.
Sawa baby.
Chochoto na chotaka.
Sawa baby.
You're the only one.
Sawa baby.
Kwa gamba cho gamba.
Sawa baby.
Kejo genda jengenda.
Sawa baby.
Nyumiro vyo kola.
Sawa baby.
You're the only one.
Sawa baby.
Nashindwa elipenzi kufanya siri ya menifika shingoni. Siweke kashata kwa pili pili utafanya mini sinjowi. Niwe sponsor wako. Unambie kama nivyo utakavyo.
Utakavyo.
Upendavyo.
Upendavyo.
Unangia kushoto na toki ya kulia. Kila nikikwamba kukuna mama. Kama mamivu ya mapenzi. Kila moja anayajua.
Okapa chozi la mwezako.
Dunia mapito na ulembo na mwisho.
Nisicha pata chake moyo.
Dunia mapito na kuna kesho.
Chochoto na chotaka.
Sawa baby.
Sijali kula vyangu.
Sawa baby.
Chochoto na chotaka.
Sawa baby.
You're the only one.
Sawa baby.
Kwa gamba cho gamba.
Sawa baby.
Lekyo genda jengenda.
Sawa baby.
You may love your cola.
Sawa baby.
You're the only one.
Sawa baby.
Yeah. Nebobo ya gala mkupase kumane. Uchakala na base ya kufuni kandeku. Nebobo ya gala tereka kunkaru. Bosi mabuliru na kwebase kukuru. Bagamba bakupwana bareke. Sitia kukiriza batu ale msubwe. Kubanga boba wonange bangumye. Jagalo digida masanyu kakubune.
Chochoto
na chotaka.
Sawa baby.
Sijali kula vyangu.
Sawa baby.
Chochoto na chotaka.